papa takes time. You see my pulo, Zion kai, kati 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 nerero katuipe. Ata kulava ya gamba, fechi sacha mokama twalite tufana nikako. Orusi boma nena kuyokera, chemba kera nekola.
Bangando.